abasaphili balahlekile abanganathemba ukuthi ukhona umaqondana badidekile abasacabanga ukuthi uthando asaphili balahlekile abanganathemba ukuthi ukhona umaqondana.
Ngizomemeza mina, 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 ngizomemeza